asiman weli la masamaino kalo masari tana lagu makadi masagale wala sabab jahilo samaino ifkalo masarin sintana lagu makari masagale wana sabab jahilo wana hayga surano naftaydi sir aashaq sidana
Allah sagale mid kula siman ifka looma saarin sintana laguma xambaarin wuxuu helaasiga ah fanaankiida adeera saaciid bulhanay muusigi bashir hanliye farsamadii iyo isku dubiridkii liban tiici soo saaristi serio faisal dare
Salanta da o quraha